ngoberera abalala sikyabawulira wabayitaka bali baliko kati beriko olwobulungi bwesikiriza ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugowe mpulira munda muli kiba kyakabinga wendi naawe bwoli olwabakirawo mubibona tugobere muli ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugowe mpulira munda muli kigeza kukyayo mutali sukali wotali kyovaolabanga bera mukumuga gwe woli we oli waddala mu byannamaddala n'olwobulungi bwo togeze wanakuwalala kuba basingira walolwe endabika y'eddowoozi lye engeri gy'otambula mu byaddala oli wadda bulungi bagoberera otyo n'okulembera ne byalema abalala ate gwe byokola osaaliza abatayina olw'obulungi bw'olina bakkirize abalala nti obasinze bonna mutufu gw'obasinga abalala be batenda n'ababepika luli kyabaligonda ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kiba kyakabinga wendi naawe bw'oli olwabakirawo mubibona tugobere muli ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kigeza kukyayo mutali sukali wotali kyovaolabanga bera mukumuga gwe w'oli bangi kibayisa bubi wetuba babiri naye bakimanya kyokwagala si nsobi oli wanjawulo yawukane gwe wali kuba mukyobulungi bo badda ku bali ate ne mu balungi ddala gwe nalulungi yadde abalungi bangi nayo basinga bingi kafesika kalungi wotyo kosa ne kalangi yonna gy'oyita ddala olumya bangi mukwano nyina mungi yadde ebigambo bingi siri biti era sirikuta ndibawooli ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kiba kyakabinga wendi naawe bw'oli olwabakirawo mubibona tugobere muli ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kigeza kukyayo mutali sukali wotali kyovaolabanga bera mukumuga gwe w'oli gwe wasikirizane nzikirizane ngoberera abalala sikyabawulira wabayitaka bali baliko kati beriko olw'obulungi bwesikiriza ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kiba kyakabinga wendi naawe bw'oli olwabakirawo mubibona tugobere muli ng'enjuki bwesikirizi bwekimuli nange kugwewe mpulira munda muli kigeza kukyayo mutali sukali wotali kyovaolabanga bera mukumuga gwe w'oli.